koomishineeri mirga ilmaan namaa tokkummaa mootummoota irsibaas keessatti akka bakka buutotii sadarkaa addunyaa nama hagamitti hiriira mormii oromiyaatii fi naannoo amaaraa dhiyoo tanaa irratti lubbuudhaaf jedhu akka qoratamu akka namni achitti argamu gaafate. Akka koomishineeriin mirga namaa tokkummaa mootummoota irsibaas keessatti jedhetti paartilee mormituu maqeeffatee jedhetti warri mootummaalaaf eegu nama sagaltama caala hiriirsuun irratti fixe. Akka koomishineeri Zeyid Ra'ad Al-Huseen jedhetti hiriirri mormii Oromiyaatii fi naannoo Amaaraa irratti jarii mootummaalaaf eegu warri hiriirri baay'ee humnaan itti dhufeetiin dubbiin tun akka qoratamtu barbaachisa. Tan irratti reefu oduu himtuu koomishineeri mirga namaa tokkummaa mootummoota waajjir Jenevaa jirtu Raviinaa Shamsaadiin Jenevaatti bilbila dubbise. Waan rakkoo tanaa waan koomishineeri keessan beeku waan bulchoota Itoophiyaatiin irratti waliin jettanii fi waan hedduu waan isan gaafan qabnaa jennaan jedhaniitiin wal odeeffannee mee waan argitan gabaabsaa nutti himaa jennaan.
Yes, for the past few days we've been receiving very alarming reports from Oromia and Amara.
Guyyoota dhiyoo asitti oduu guddoo nama rifaachiftu naannoo Oromiyaatiif naannoo Amaaraatti argachaa baane. Oduun kun oduu hiriira irratti warri mootummaa nagaa eegu nama hiriira irratti nama hedduu fixe walitti qabee hidheef rakkoolee garaa garaa himatu. Kanammoo nama qulqullicharra mirkaneeffannee argachuu feena. Kanaaf koomishinarri mirga namaa ka tokkummaa mootummoota akka Itoophiyaan bakka buutootii alaa dhufanii dubbii kana qoratan eeyyamtu muddee gaafata.
Waan gaafatan kana dubbitan mee keessoo sii ballisa nutti maa jennaan?
Yes, well, we've received a lot of photographs, we've received emails, other types of information.
Suuraalee hedduu, imeeliiwwan hedduu, odeeffannoo adda addaa dhaabolii hawaasa siviiliif maddeen sabaa himaalee biraa arganne jirra. Suuraaleen kun suuraa namoota ajjeefamanii kanneen rasaasaan dhahamaniif kanneen madaaniif dararamaa jiraniiti. Gabaasa akkasii kutaa Itoophiyaa sana keessa argachuun keenya ka jalqabaa miti. Baatii Amajjee Darbeellee akkasuma jamaan ajjeefamuuf dararaan kabiroon dhaqqabuun nu gabaafameera. Hanga nuti beeknutti dararaa kana maraaf kan itti gaafatama fudhate jedhu waan argame nutti hin fakkaatu. Kanaaf mootummaan qorattoota sadarkaa addunyaa ka walabaaf akka eeyyamu gaafanne.
Gamkaaniin ammoo akka gabaas kanaatti warri mootummaa lafa eegu akka gabaasii jedhetti jara hiriirri bahe kana humni jabduun itti dhufe maal jettan jennaan?
That these are allegations because we have not been able to verify the photographs and the information we're receiving, but the large number of
himannaaleen kun kan nuti mirkaneeffachuu hin danda'in suuraaleef odeeffannoo hedduuf gabaasaaleen wal'aan hedduu nuti argataa jirru haala kanarratti qorannaa itti dabalaaf ragaa walitti qabuu barbaachisa. Himannaaleen nuti arganne naannolee Oromiyaaf Amaaraa keessatti humna ammaa baaf rasaasa hiriirtota irratti dhukaasu ka jedhu.
Rakkinni jiru kana hagam mirkaneeffattan hagam mirkana dubbiin tuniin gama cufaayyuu qulqulleeffattan jennaan ammoo?
In cases where there are such serious allegations, it's important for us to move very fast. It would be important for the observers to be granted.
Himannaaleen yaaddessaa ta'e akkasii innaa dhiyaatu hatattamaan sossoo'uu qabna. Taajjabdoonnis naannoo sanatti ergamanii kanneen miidhaan irra ga'eef ragaa namoota akka haasofsiisanitti hospitaalota akka daawwatan akkasumas humnootii nagaa eegumsaa akka dubbisaniif waan uumame guutummaatti akka hubataniif hanga danda'ametti hatattamaan eeyyamni kennamuu qaba.
Gama mootummaatti deebii argattan qabdu yookaan ammoo mootummaa dubbisuuf wanni isaan hojjettan jirti jennaan ammoo?
No, we have not yet had a response, but we are optimistic and we hope to be able to work constructively with them on this. We have been in touch.
Ammaaf gama mootummaan deebii arganne hin qabnu taatullee marii wayyaa qabdu waliin mari'annee jennee abdanna. Bakka bu'aa mootummaa Itoophiyaa Jenevaa jiru waliin wal dubbanne dubbileen akkasiin deemti. Koomishinarri dubbii tana gara bulchoota Itoophiyaatti dabarsuuf waadaa galeera.
Nama hagamitti hiriira kan irratti wata'e fakkeenyaaf hidhame akka isin jettanitti fakkeenyaaf walitti qabamee hidhame jettan fa'a ijjeefam jettan fa'a dhageettanii waan mirkana qabdu jennaan oduu himtuun tokkummaa mootummoota damee mirga ilmaan namaa akkana jette.
Yeah, part of the problem is that the figures are very different depending on the source that you've got.
Rakkoo guddaan tana nama haganaatu waa ta'ee jedhee afaaniin nutti hima. Nama hidhameef ajjeefame jedhan caalaa. Kana qulqulleeffachuuf dhaabii walabaa tokko achi deemee rakkoo kana qorachuu qabaa jenne. Dhaabii kun mootummaa yookaan qaama kamirraa adda ta'e ta'uu qaba. Nama dhugaa qofaa qoratu ta'uu qaba. Kanaaf ammatti nama hagasiitu akkas ta'e jennee mala muruu hin dandeenye.
Miidiyaan mootummaa yookaan ammoo sabquunnamtiin mootummaa waan nama achirratti wataa qorachuu jirraa jedha. Tana keessaa maaliin jettanii jennaan ammoo?
Now there have been claims on both sides. of the nature of the protests of the reasons behind them of the motivation
qami lamanu nama hagasitu ramid ameje de himata amala hirira kanatifu yada nama ka hirira kanafana jirufu humni jarrimotuma naga ek jarrihirira bayratti lakkopsi gara gara tu jira kun cufti wan abi wala ba qorachu qabu qamni gam lamanu injir
ኢፕሲ ኮሚሽነሪ ምርግ ነማ ተኩማ ሞቱሞታ ባሲረቲ ደቢ ሞቱማ ኢትዮጵያ በርባዱ ፍመሮ ህዱ እትጋፈተም ቶታ ቢልቢለቲኒ ኦዴፈቹ ፍያለ ታቱለ ቢልቢለ ተክማለ ኑረክሴ አመተርገቹ እንደነኒ አኩመርገነኒ ሰንቲ እንደብን